MB's generation.
We back again in love. Mr. Fresh Face. Nakantu.
DJ Zengaman.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Maybe it was meant for me. No. Kionse ni kankala ni mazikusa. Why ba malabu bimani kuta. Maybe it was meant for me. No.
So, why you lila so? Nina vera kai wako na kusia mazo. Nina vera kwonse pa menenzo chita. Tafiadi na wino fintu Alex Street. Asolelo na kwela nifuno kamba na iwe satuikare papa. Uleke tuisho kefendera mduze. Kamo litu beats kwaza leka nikuuze. Ine nikukonda, sini za kuzonda. Niza kupasa liu love breeze. Osa kamba no, elo osa vala tuyo ya kumutima kwako. Mauye ukamba ya nikwila kumutima. Just give me a chance nikuchose mumutima. Kukukuta mizos kwa zilele wanipeza. Wamuna tisiana ine sindine wapoza. Niza kutenga serious, no kupanga wifi. Niza kutenga pipe.
Kionse ni kankala ni mazikusa. Why mama love vimani buta. Maybe it was meant for me, no. Kionse ni kankala ni mazikusa. Why mama love vimani buta. Maybe it was meant for me, no.
Mayezi ya pita we jinsi upisha. Banzako bakuseka daily malila bamuna bakupisha. But ni o angel mwanti mulife. Fishing kefi ndekwa baby tebu fisonkani ya malavu. Breeze osa chita quit. You are very pretty. Urinayo beauty. Whatever love coffee you still got value. Uri atapero you still got chances. Sonsu minafia nkulangisha vochawa. Nipase mutima nikupase blue color. Nifichani veo konda na vamene veo zonda. Nifuna nisive neo muo kukondela. Sinifuna kukusia neo mchilonda. Uno mwesta kapwenish na kovekela. Padi owe nalo wala njeli pila.
Kionse ni kankala ni mazikusa. Why ba malabu vimani buta. Maybe it was meant for me, no. Kionse ni kankala ni mazikusa. Why ba malabu vimani buta. Maybe it was meant for me, no.
Exclusive from ZambianTunes.com.